choncho belan. Awan sating wan choncho belan. Oh, awan sating wan choncho belan. Oh, awan sating wan choncho belan. Uchincha bafana jwa ti fashion. Faya switiko hi kunyanyuka xikhwela mahala a va badali nyanyana yo haha a hi ya wena i teka mahala a va lovoli i teka mahala a va lovoli n'wanchonchovelana i n'wanchonchovelana Tigit in one chon chovela. Chonchovelani majang Basopani wan chonchovelan Basopani wan chonchovelan Basopani wan chonchovelan Makati nolo uvona ingati Mucheli wakhele uwela karona Mushoti wati nyari tibuya yena Mwanchonchovelan Imwanchonchovelan 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 Tabuka Imwanchonchovelan Tikita Imwanchonchovelan Saka Imwanchonchovelan Zana ba ngokota kuhlambela umanwe. Ekusa munhu loka kota kuhlambela wo tla ngena drink copies them. Aku tu injoko. Loko ri baro ta kuta tla huma hiku kwala nga ngene ko. Hambi njia yo ntshonchovela hiku yini. Vagoli va tinjia va ta yi landza hi xiphundla. Va yi ba yi kondza yi fa. Andlela ekongoma emutini wa n'wanchonchovelani yifana na ndlela ekongoma exivandleni xa vafi hikokwalaho ke mi tivonela ka mavabyi ya tinsakansaka mi nga dlomukeleni vadlomu otherwise ti ta koka otherwise ti ta funya buwa otherwise ti ta mbondoroka loko munhu a khungulusa ribye ri ta tsanya yena n'wini Chonchovelan I want something when chonchovelan Uchincha bafana jwa ti fashion Ufaya switiko hi kunyanyuka Xikhwela mahala a va badali Nyanyana yo haha a hi ya wena Iteka mahala ava lovoli Iteka mahala ava lovoli Aloko tsiku lovola n'wanchonchovelani Ungahlama loko vuya hile ntirhweni Ukuma swa ku xiyiza xi le ku ringeteni ka ntangu ya wexa ku gqoka nsayizi mani